pressure beat tracks to the beat.
It's your boy Echo Nashi. Balloons are fresh from the midday. It's the way that me feelings. I'm way fine now for you. Zino waki nebuloja, teyo waki neboja. Hini kwa yu ingala ufichi tuti jesuma. Muna zima mochika kemisenge mili kalina. Yenga mkulipira chichoka nga kwa kalabia maka.
Ya zitu wangu vitu ndema jaule mu.
Usulizo kuta kutake wezi wazi wateo.
Awala wakala mpumuze kwa kalomo.
Yiko musaiku na sima fatulike mo.
Come close baby come close.
Umike humita.
Come close baby come close.
Kali ngao.